Muy.
You know. Not yay. No basi sfebe sisi febe sami. Makenge shuka na nenda bazami. No basi sfebe sisi febe sami. Mi. No basi sfebe sisi febe sami. Makenge shuka na nenda bazami. No basi sfebe sisi febe sami. Mi.
Ewe sisifebe sam, ndamnika uthando lwam. Wena ungenaphi kwam, tshita yeka iindaba zam. Andifuni uba rude, hlukana nomama tu. Andazi bekutheni mhlawumbi nawe girl ubumfuni. Iindlela zakho zicacile, iimfihlo zakho zipensile. Bendingazi ukuba unzondile, ndakwenza ntoni na udube nenzondo engaka. Once again, xa ndicinga le nto ndiba insane. I feel the pain. Honestly, I'm strained. Ethandweni, I'm cursed. Ubaby, wam ubed. Once again, xa ndicinga le nto ndiba insane. I feel the pain. Honestly, I'm strained. Ethandweni, I'm cursed.
Noba sisifebe sisifebe sami. Makenge shukana nendaba zami. Noba sisifebe sisifebe sami. Mi. Noba sisifebe sisifebe sami. Makenge shukana nendaba zami. Noba sisifebe sisifebe sami. Mi.
Yazi ungazi ungatyoli ngenxa yamajensi. Yazi umfazi ungangamtoli ngenxa yamajensi. Yo, take your chance. Thande ngale ndlela yiyo. Akho mntu ungenazo impazamo apha kusemhlabeni. Baby, ndikuthanda manyani. Baby, andivova abangani. Ndikuthanda manyani, mfuna ube ngowam ufasti.